No mwana wange nyini firstborn na musomesa emyaka mukaga mu King's College e Buddo Doreen Gifty era yatikirwa mu Makerere University ngatereko omenginia nyina abaana bana mutedi abaana ababana omukuru ye Doreen Bugingo waine emyaka kati atambuza gwabiri munana yakazaala abaana babiri ne wankubadde nga simanyi bako y'omuku beetaaga obuyambi benalabye basabirwa obuyambi myaka abiri munana yina abaana babiri simanyi baabaani omulala wa myaka abiri mwe omulala wa myaka abiri abo si basatu bonna bawala bakulu omulala wa myaka ena n'ekitundu atambuza mwaka gwe gwa kutaano omulenzi eyamala okusoma n'abakyali ku ssomero kasookedde bazaalibwa tetufunangako obuzibu bugende wa mwami gundi oba wa mukyala gundi n'atuwa fiizi zaabwe ate nga bwe nzijjukira obulungi tedi takolangako omulimu oguwerera abaana abaana nze mbasasulidde fiizi okuva nga baakatonnya ku nsi okubalabirira okwa buli ngeri okutuusa olwaleero era ttaamu ewedde sirinayo ssomero limmanja n'akamu n'akatono abaana b'ennyamba obuyambi tebammanja gye basomera n'abange.